Mtani 45 Radio.
Yo, chai chill mtani, pale maskani. Auna form tu umebanga iza. Auna kakitu lakini I, iza, bro, Joe, skiza.
Mtani 45 Radio.
Hey bro, checky, stories imeweza. Hood nayo, nikao kondani ya impreza. Na manza tips ni kibao if you want to impress her.
Mtani 45 Radio.
Mtani 45 Radio.
Theron Chronicles. Boke Mistari Chuck. Na tuko pia na Losing Brains. Mtani 45 Radio.
Mtani 45 Radio.
Au sio, au ndio.
Au ndio mwanzi, yeah.
Oh, so today's topic tutakuwa tukiongelelea the people you should avoid and the people you should not avoid.
Yeah. Unsupportive friends, unsupportive families, tutupilie mbali tafadhali.
Tukiendelea hapo.
Ngoja, hey, ngoja bro. Hey. Na leo mko na mbio gani leo?
Tuko calm ni ile.
Tuko cheza
attitude. Attitude, ama ni attitude.
We all have past experiences, eh? Na ndio nataka tuongelelee
baada. Eh, sasa ufai kufika tu pale tunaenda kwenda kuingia swimo na ingia swimo.
Eh,
unaanza kwanza, una change kwanza,
una barizi barizi
kidogo, alafu ndo unaingia.
Kwenye kudufu.
Yeah, so
okay, tukiendelea hapo, our media handles ni Mtani 45 Radio.
Yeah.
Utatupata kwa platform zote na tutaku book them.
Wait, cheza chini. Today we have a new one, usio.
Yeah.
Yeah, so kumbuka Mtani 45 Radio. Tuko we'll have Voke Mistari, amesema tuko everywhere. Tuko kila handles ndio. Digital platforms mazi. Sasa hizi ngoma imetembea, hizi ngoma. Mbona ni contradict?
Nashangaa. Unaona kwa pale anashtuka.
Okay, so singoma podcast, I mean podcast imeiko inachezwa everywhere. So wenda tidal diza wapi? Enye unatumiaga nataka ni boom play yote, si ndio?
Kweli na msikilizaji, you are our first priority na tunaku shout out sana pahali huko. Thanks for being part of our show. Tunashukuru na tunaendelea ku grow pamoja. Au sio?
Au ndio.
Mtani 45 Radio always.
Shang session sensation.
Luzen anachangamuka sana.
Luzen ni nani?
Yeah. Luzen. Tulipiga episode 1.
Episode 2.
Sasa leo tuko na wewe episode 3 tuko na Luzen, si ndio?
Friends.
Okay, sticking to the show, eh. Theme ya leo. Luzen is just a supportive friend, eh?
Uh-huh.
Eh bana.
Ojo
wake tu Luzen ni a supportive friend.
Wacha ujinga.
All love bana.
Wala pima watu hapa.
Kweli.
Bana umekuja na kitu ya kupima unga. Hapana, hapa ni social media. So Luzen
kuna kisiagi.
Msikilizaji, Luzen manzeni host pia hapo Mtani 45 Radio.
Kumbuka
chama ni kubwa, si ndio?
Sana.
Kubwa sana.
Eh Mtani 45 Radio. Sensation, ndio. Okay, personally, according to the topic, people you should avoid and people you should not avoid. Unajua ukisema hivyo inakanika unasema kitu kinieleweki. What if tuseme hivi? Kuna mamorio. Tuchape tu ile Kiswahili yenyewe watu wazetu wataelewa, si ndio? Kuna mamorio, kuna mabro, kuna wasi hapa tu nje outside here. Msana anasema anakusupport, si ndio?
Kweli.
Kumbe ndio ako among ile crew inataka kukufanya udidimia, si ndio?
Yaani unalea manyoka yani.
Yeah.
Roaches.
Yeah, so ndio maana tunaongelea kuhusu people you should avoid.
Yeah.
And people you should not avoid. Me personally ka Ferron, leo tumesema ni kufungua moyo na kubonga.
Yeah,
miaka pia ni mingi, si mingi sana but ni mingi. Yeah. Tumepitia a lot sana, tukitafuta mawera hapa hivi nje. Kama ndio kama unataka kupasa dream yako. Kulikuwa na msali kwa nakwambia buda I only good thing in it. Work anything and unasema
yeah.
I only good thing in it. But kuna msali atakama kwambia, hey Ferron, wani msali manze piga mziki. As in, ni msali anangalia talent yako anaona this guy. Kuna place anayanda, wani msali, one of the people I shouldn't avoid.
True that.
Na people that I should avoid. Nule mblei na menya ako tu pale mahali bombo.
Mi hapo naweza yeka hivi Ferron. People I should avoid. Musically, mimi ni msanii Voke Mistari.
Check.
Voke Mistari, check.
Kadere
na personally,
auguzi kadere bana.
Kadere, kadere.
Voke Mistari, check. Show zangu ma check. Kadere wangu Van Diesel na bado ni Mac.
Tunaendelea.
So personally, mimi as a fan nikikuchezea ngoma yangu na Tuseme wewe ni fan, umedemand ni kucheze mara ya pili. Umedemand pia ni ingie pale senda ni kutumie.
Mm-hmm.
Kidogo kidogo umeni encourage, ukaniambia uko sawa baba.
Mm-hmm.
Wewe si itakuwa void.
Mm-hmm.
Lakini kuna wale unapata fan amekwambia eh hey, uko sawa.
Mm-hmm.
Hey, ayuko hapo kwa hiyo ngoma hata ukimchezea unaona?
Mm-hmm.
Akona divided attention.
Mm-hmm.
I'll avoid you.
Simple. Simple like that.
Simple like that.
Nilisema nitatia pale kwenye status. Nitatisha. Mwanzo kuna nikatu chini nikasema in this world I don't owe you anything mwanzo.
Yeah, true.
True that.
Yeah, man. Kawe ni msee mwenye haukua.
Eh.
Ati una believe kwa dream yangu.
Mm.
Ikijipa usibelieve.
Ikijipa endelea tu kukosa ku
believe.
Mm. Personally, nilisema hiyo kitu kwa status. Msee akaniuliza, "Nikuwacho umewachwa?"
Na personally mimi naweza sema the reason as to most why the superstars ama hawa wasanii wakubwa tu na waona huku.
Mm-hmm.
The reason as to why wanakuanga hivyo na ego, it's because wanataka kuweka ile barrier you are not there for them when they were making it happen.
Mm-hmm.
So sasa hii imesha happen, you wanna be there. That's why I mean, yeah. Unaona?
Yeah. There's a certain artist alisema,
mm-hmm,
I saw the money train coming.
Mm-hmm.
But niggas missed it. Mm-hmm. You know man, isha like me sema like an idea, eh?
Mm-hmm.
An idea is worth as an idea is priceless than having the goal itself. Like kuna do unaweza kuna do lakini una idea. Idea ni kama dream, eh?
Mm-hmm.
So that.
So like me do believe like Ferron ulikuwa gana idea ya hiyo.
Mm-hmm.
Like,
mm-hmm,
like right now unaweza kuambia you're living the dream, eh?
Mm-hmm.
Eh, na mi like I'd assure you with progress, eh?
Mm-hmm.
As long as you work on yourself, put in work, eh?
Mm-hmm.
Say umeomoka uko sawa, where do umeomoka una cheki?
Mm-hmm.
Utakula pale hivyo juu ya ile meza. Yes. Solo man. Na wasi walikuwa gapo unaona?
Yes man, that is losing
time. Supportive friends manyoka tulei mwaka. Hiyo ndo theme. Atulei dada na atulei nyoka.
Theme ya show ni manyoka atulei mwaka.
Na hadi madada atuwelei bado.
Hadi madada.
Okay. Tukibonga manzee kwa tunaingia pale tunawapia mashengsheng mingi.
Mm-hmm.
Na leo pia tuko na loser manzee. Loser ni G bwana. Eh? Anu wala tuaget kali. You get G kama washa yonja. Lakini anu wala tuaget kali.
Get kali.
So manzee leo kuna vile amelala tu mood flani.
Otherwise show ni moto.
Uh-huh.
Na tungependa kuambia it's the sheng. Eh, nisaidieni hapa majama kidogo.
Sensation.
So leo
manze tulikuwa na Sheng sensation ndio.
Mm-hmm.
So Sheng ya leo manze losing.
Uh-huh.
Unajua ngware.
Ngware
ni asubuhi.
Ngware ni asubuhi bro. Korada.
Korada kuliza boke mistari.
Yeah.
Kuna sheng ingine ya ina tofauti ya ngware. Nye mtu nasema ngware mtu asielewe.
Ngware. Yeah. Ai, ngware sasa huku hivi tunaisemanga renangwa.
Yeah.
Ati nitakupigia renangwa tuingie hustle.
Ai.
Yeah.
Unabakiza.
Unabakiza.
Hey. Renangwa ni wapi?
Huko?
Yeah man, so
Renangwa ni jina ingine ya asubuhi msikilizaji.
No.
Tunakuchambulianga hizi maneno ndio. Pengine wewe ni mzazi pale kijana wako
anaambia
ama dadako mdogo anasikia anasema nimeenda Renangwa.
Unashindwa Renangwa ni wapi?
Renangwa ni wapi?
Kumbe Renangwa ni alienda Ngwa.
Renangwa ni na Renangwa na Kiswahili sanifu Feron tunaisema ni
unaamka saa ya butchery.
Saa ya butchery.
Ah, wewe cheki Kiswahili sanifu manze ni hiyo kile. Unajua mimi ukianza tunaimba Kiswahili sanifu sijui sanifu.
Mm.
Mimi najua wewe mwenyewe unasanifisha lugha yako. Kama wewe ni msewa sheng. Una first of all una embrace tu culture yako.
Culture, yeah.
Yeah, una embrace. Ndio maana si hata tukitumia sheng tukichapiana hapa hivi tunaamini kuna wasio pale wanataka tu kusikia hiyo shit, si ndio?
Kweli kweli.
Na leo tumewaletea pia intellectual hapa manzi. Lose na kidogo tupige leo mangozo zingine zinyatuelee.
Kidogo atuambie Roach has going pregnant mama. Tulisikia ile ngoma yake ilikuwa inaitwa Don't Stop.
Hey,
don't stop.
Hey, tuliongoja video.
Don't even say don't stop, but just stop. Eh, yeah, okay, so tutasema aje. Tulikuwa tunaongea tu the theme ilikuwa tu ni kitu simple na kabla tunaenda kwa theme, unakuwa unajua unaongea na kina nani.
Yeah.
Yeah. Tuli so waliingia kwa swimo na manguo, hata tukujintroduce vizuri.
Ni kama do form para ro.
So, my host mimi naitwa Ferron. Ferron Chronicles, handles manzee unaweza enda pale Ferron_Chronicles_ Kamati Instagram, au sio?
Yeah.
Yeah, na everywhere. Hadi kwa Google na andika tu Ferron Chronicles. Mimi nitamwalk tu hapo ki design.
Yeah. Yo, so me here it's Voke Mistari. Hiyo check ni ya kuongezwa tu. My social media platforms ni Voke Mistari, utanipata kila mahali at Voke Mistari. Twitter, Facebook, IG. Na pia you can subscribe pale YouTube to my YouTube channel la Voke Mistari Vivo. Yeah man.
Yo. So,
alright, so I'm losing brains. Every platform, killer place, like you just have to go and follow and subscribe. Losing brains, huh?
Ukisikia watu wanakuambia follow and subscribe, inamaanisha pia sisi kuna vitu tunafanyanga ndio ambao utaenda either ni.
Yeah.
Wewe utaenda tu pale kwenye YouTube. Hizo majina kama umeziandika down, tena tu utazi put down hapo on paper. Yes, yeah, so utatusearch, utakamtu kujuana na sisi, au sio?
Yeah.
First of all, tunasema asanti sana manze.
We do appreciate.
Episode 1 tulipiga, episode 2 tumepiga, na bado tukanya nini hapa, episode 3 tunapiga. So 4, 5, 6, 7, zizanaila kukua tu better, and better, and better. So leo tulikuwa
na tulisema hapa mtaani 45 radio tunafanya nini?
Tunakaribisha
na tunarekebisha. Hebu rudia kidogo msikilizaji, ni kama
msikilizaji tu simple. Mtaani 45 radio tunakaribisha. Alafu pia
tunarekebisha.
Na bado hiyo jina kuna vile
ni slogan.
Eh, ni slogan inaendanisha na theme yetu
na mtaratara.
Sisi hata ukiwa wewe ni mtu unaimbaga una
tunakuleta hapa
kufuga, hatutakufuga.
Tunakupigia simu.
Kuja hata si simu. Tunaanza kuonana nao live. Panda hiyo kiponga mbaya tunawapiga kofi. Okay. Yeah, as in you're not afraid. Wewe kuja hata ukikuja hapa. Hey, buda. Unataka kuonesha uko na sawa.
Bana.
iPhone boys. Sawa. Twende kazi.
This what happens when you support na no iPhone bana.
Okay. Back to the show manze.
So, back to the show. Leo manze kwa show yetu leo, segment yetu. Tuseme tutakuwa tuna feature kwa podcast ni virusi mbaya. You know that man.
I know that. Virusi ni mbaya. Mbaya sana.
Ati yani alitoa virus juu yale kwa ni ras amevaa. Sasa badilisha ati kwa ni virus.
Amevaa.
Sasa dia kinyo adrivi, akini hata kushitatisha. Dada tusichoke na dada tusiharibu kazi, au sio?
Yeah, ndio.
Yeah, so virusi mbaya manzi. Wewe unasema gazi aliendaga wapi? Mkotu tukiambia watu wako mzee.
Virusi yuko.
Wanatoa maalbum.
Big hip hop pale kwa mesa.
Wanatoa maalbum, wanafanya vitu dope. Vitu kali. Au sio Voke?
Ndio bro.
Yeah, tutakuwa na my guy hapa.
Atakuwa socialize naye. Atakuwa akiengage na topic yetu. Na pia atakuwa akijenga vijana kama kawa, kama kila msanii, kama kawa, kama dawa,
kama medicine. Okay, so tamdungia, ndio tuambie 2-3. Alafu tamuulize ile swali yako yenye natupanga kumuuliza.
Ndio. So msikilizaji, right on to the calling the artist.
Apigiwe simu basi. Yeah man, apigiwe. Naju virusi, so virusi manzee lotu kona wewe kwanza karibu. nataka tuchapiane mbili tatu tu. Personally nataka tu kukuuliza, tumesikiza ngoma zako mob sana ama jibo kimistari
kweli kweli.
Kuna hii album recently pia ulifanya, tumeona nini, tumeona inaitwa Punchline Junkie. Ilitoka last year, yes, na but ni kitu enye tumeisample, tumeisikiza. Kuna kama for example kuna ngoma mulifanya na Brida inaitwa Kajanje. Experience yenye video ni safi.
Mambo kali.
Video mambo kali sana. So tukawa tunakuuliza experience yako na Brida ilikuwaje mkifanya hiyo ngoma? So ebu rudia tafadhali.
Nasema nilikuwa tu experience normal tu mbele yangu.
Nyuta pia na Brida vinoma. Hadi nilikuwa naona hadi wakati the moment hata performance ya video ilikuwa na kankani na wasemna relate with deadly. Manze hadi ngoma ilikuwa hatari kabisa. Hatuwezi kosa kukubiga. Pia kuna track mmefanya recently na nani? Word Baba pia. Yeah, na si moja manzi, naona mmefanya kadhaa. So okay, what baba ni mse mwenye anafanya ana rap na kijaka. Yaani mse anapenda ku rap na kijaka na bado flow bado ni ile hatari, si ndio? Na wewe tunakujua wewe sasa, wewe ni Punchline Junkie au pande. So nini, okay, so kulikuwa obviously yani kitu unique mmedu personally hapo, si ndio? So bado experience gani uli undergo mkifanya ngoma na Word Baba? Bana yeah, ni ukweli true. Na tumetulio na output vile ilikuwa ni ngoma ingine hatari sana. Yeah, tumeisikiza pia hiyo track, ni hiyo ngoma ilikuwa hatari, like ni ngoma yenye wasa wanafaa tu waisikize, si ndio? Ni ukweli. Yeah, sina nakwambia ni mwana mmefanya kazi. Si kazi moja pekee mmefanya tape full manze. So hiyo inamaanisha kuna element yenye mmejaribu kuvuta cross. Jua wewe una rap this style na hii na Sheng na Swa. Yeah, acheze hiyo kipande ya kijaka, kuna tu element fulani mmeleta unique, I get. So tukiku zoom sana virusi, kuna album una prepare ama? Ulikuwa umeniambia so naming ya album, kuna artist kadhaa tumekuwa tukibonga nao, wanasema naming ya album kuwa muhimu sana. Yeah, na that's what we've just done. Tumeona umeita album yako Flaco na the other one ni Buda Flaco. Wewe unaweza tuambia mbona uliamua kunema album yako hivyo virusi mbaya? So the album is just all about you and your son and it was Flaco. Nimekupata sasa, so nimekuget. Hiyo ni track yenye, hiyo ni album yenye mpaka tuingoje. Naona itakuwa available. The recent album zako tulizitoa nini? Tulizitoa pale MOOC, si ndio? Obviously najua tu bado utaipush pale MOOC, si ndio? So kuna nani? Virusi mbaya? Kuna swali ambayo nataka kukuuliza hapa. Tumeona recently tulikuwa tunaona hadi ulianzisha kama team Virusi, si ndio? Yeah, na kuna wasanii outside here unapata wewe personally wewe uko different now because wewe ni msee una socialize na my youth mtaani, una get? Na kuna wasanii wenye wale ni master manzi, hata si personally kuwafikia ni very difficult. So mi personally nilikuwa nakuuliza Virusi, mbona wewe uli choose ukuwe msee uta socialize tu na my youth mtaani? Wewe uko tu nao, yani una get?
So wewe ni mtaa. Ni kweli manzi, it's true, na hiyo ni kweli, hata we can even see it from here. Juu first of all kuna nilikuwa na kabla hata tulete virusi mbaya kwa tuambiwa state tunaleta virusi mbaya, tulikam tukawaambia mnaonaje tukileta virusi mbaya. Kile mzee akasema in terms of hip hop manzi, virusi mbaya kuna vile tu huo mse ni virusi mbaya, au sio? Yeah, ndio tadi kuchocha. Hata niko na squad yangu hapa, niko na Voke Mistari hapa. Niko na Lose and Brains, hao ndio sasa tunapiga nao shughuli leo, na yani kukuleta hapa hii ni ka achievement moja genje sana, una get?
Bana.
Mambo serious, big up sana.
So ndio maana tunasema wewe virusi mbao ukiwa hapa lazima tukukata cross, tukuelewa vizuri. The moment tutakuelewa vizuri, pia audience wenyako hapa kwa ground maybe wanajaribu kukoka virusi mbaya, wapate the right chain yenye wanafaa kufuata, si ndio?
Yeah,
so tulikuwa tunakuuliza kuhusu socialization na mayutu mtaani, na umetujibu fiti, wewe ni boy wa mtaa. Yeah, na mimi nitakuuliza since wewe ni boy wa mtaa na pia tumesikiza ngoma zako kadhaa kadhaa. Wewe ni msemo mwenye uko so deep into the lines manzi. Hata kama utajisema simply, but utakuwa umemaanisha kitu iko deep, au sio?
Lyrical, yani.
Yeah, so ni nini wa yuku inspire sana ufanye ukwe mkali hivyo lyrically? Your lifestyle day to day, hiyo ndo ina inspire mziki yako. So virusi, kuna ukiongelea your life day to day, tumecheki kuna vile we na Scam Kardinali mnaingiana sana, you get along. Yeah, na mimi nitakuuliza tu nini wasee wa kutoka boys kutoka zamani, ama what happened, ama mko related?
Kutoka zamani dada, mimi kutoka zamani.
Wewe na Scam kwa memory kutoka zamani.
Tangu
wakiwa bado chuo huko KU, nakumbuka alikuwa chuo KU.
Yeye pensa kwa rata ni mob.
Ndani
hata hapa kwa music kwa kutupatana yani.
Jadi kuna remix mlifanya. Kuna remix mlifanya na Kardinali, ilikuwa way back. Hiyo song ilikuwa do kitu manze, na manze ilikuwa kitu kali kabisa. Sisi tumewazoom, tumeona kwenye IG nyinyi mnachapiana. Rani kwa nadhani nyinyi mabro bana ama makazi. Ni sawa bro. Pia tumekuwa tukiku zoom sana. Tumesema leo ni siku yako. Leo by the way tunaongelea tu how to be virusi mbaya, si ndio? So tumekuwa tukiku zoom manze, na tumeona mangoma zako, kuna zingine kama for example kuna ngoma umeweka YouTube inaitwa Vile Nitafanya, mlifanya Jua Kali Refix. Hiyo ngoma manze mkiwa mlifanya na Moroko Kalahari. Wakibit pia moja mkali sana, si ndio? Nini iliwa motivate mfanye hiyo ngoma Vile Nitafanya? Obviously Jua Kali pia niko na vile ametesa kivyake, legend, si ndio? Nini iliwa fanya mkafika hiyo level mkaamua kufanya hivyo?
Bwana tu cha nani na Moroko ndio za Tamara.
Wewe
basi hiyo ni time baada ya ndani kwa chuo basi kitambo sana. Ndio hiyo pe.
Yes, ndio ndio maana nasikia umeingia studio, ni free beat imewekwa, mnapiga tu freestyle. Wewe ukitoka Morocco ndio ameingia. Yaani hakuna
Hakuna kubahatisha.
Tunafanya katika
nini? Sasa na kuongelea kuhusu bado alikuwa beshte yako na Manchester hii simnyi si mabeshte ama?
Ni beshte yangu,
So leo topic yetu ya show ilikuwa people you should avoid and people you shouldn't avoid. Najaribu kusema kwa hii life ukitembea, ukianza kutoka ukuwe mjunior, uanze kukuwa youth, si ndio? And say when wewe kuna vile ni mzazi sasa, si ndio? Kuna wase mlikosana nao, ukamit wase wengine true, wase wakakujenga, unataka ongelelea nini kama hao virusi? Unaweza ongelelea on personal look up, unaweza sema nini kuhusu waseka hao? Unajua tunajua kuna kadhaa.
I think if you want to try to check the vaccine, mimi. People should not avoid.
Nikianza live, kuna mtu alikuwa ananiambia, "Eh buda, wewe achana na muziki manze." Baadaye pia mimi ni rapper kiplani. Na nilianza kwanza na spoken word poetry, ndo nikaingia kwa rap, but nimekamkuona ku interact na waseka nyinyi, mostly nikikamko understand wewe ni nani, itakuwa way easy sisi kujuana, si ndio? But on the way unapata msana kwambia, "Buda, wewe fanya engineering manze." Eh? Ali mimi muziki hakuna place itakupeleka. Alafu na ukipata tena on the other side kuna msana kwambia, "Buda, piga muziki." Mimi personal ninaweza sema ule mse mwenye dreams zangu, kama I believe in dreams zangu, sifai kuishi na yeye kwa hiyo dream yangu. So that now we can't live the dream kama yeye mwenye I believe dream yangu. Wewe mwenyewe ume support na umesema umeshaikuwa na waseka hao, true.
Waseka wako sangi.
Wako sangi.
Eh, yani ni watu wanafanya pata.
Ah. So okay, virusi. Hata ni rudi nyuma kidogo, nikupeleke nyuma 4 years back. Nilifanya ngoma inaitwa Mimi na Die. Kabla ni die, ni buy and die. Do kitu manze. Yeah, kuna mimi nitachukua tu hiyo line, Mimi na Die. Kabla ni die, ni buy and die. Hiyo ndaye manzi, saizi najua ziko kadhaa. 4 years ago manzi.
Eh?
Yeah.
I trust the process.
Yeah, so mi Yeah, wewe sema, mimi pia nilikuwa napingana hapa na boys wangu anaitwa Mokemistari. Wale mstari alikuwa anasema mimi na die kabla ni die, ni buy and die. Inaongelea tu hiyo ndaye manze, lazima buy and die. But personally mimi nilimwambia hiyo kinyo umesema iko na ina meaning. Weka listener, unaweza kuona die, unaweza kuona die kitu tofauti. Yeah, na uweke tu hapo kwa line ya virusi mbaya, mimi na die nioe kabla ni die, as in na get. Yeah. So hiyo kwa hiyo line tu moja yenye tumeitoa hiyo line manze. As first nilikwambia tunataka tu wakamkujua mpali msia ametoka, hadwa Kenya msia ameputin na Kenya msia anaweza do. Well, leo unaweza ongelesha ukapewa chance kuambia mafans. For example, tuseme tu hawa mafans wako ni wasipia wanajaribu kukwakaa wewe, si ni kweli? Wewe unaweza waambia nini virusi? So we msanii manzi, umeambiwa onyo kwa hapo kwa ground, umeambiwa tu kitu simple, umeambiwa we jiamini,
ndio kuamini.
Yeah, kuna nini, kuna swali unaulizwa hapa na mwenzangu mbio.
Yo virusi ni aje?
Kwa salamu.
Mimi nitaongelelea tu ile freestyle ulipiganga HBR, ilikuwa mbaya, ilikuwa moto na kuichambua hivi jo virusi. Tukichambua ile joni kitu ulikuwa unapiga pale ile hujaandika bro. So uko blessed hivo ama wewe unapiga ngaura kwa sana? Ni aje?
talent.
Niaje uko Swift hivyo pale? Niaje uko Swift hivyo pale? Pale ni kwako jo. Uko kwa zone yako.
Yara ko last year uzoefu yani nilifanya kwa live data.
Mhm.
Kweli bro. So big up manze sana.
Kwanza amesema ni kitu ina come to immediately. Ju freestyler ni msemaje ufikiria sana, si ndio?
Kweli.
Ndio tumekupea dakika moja hapa size. Ama dakika moja ni mingi. Dakika moja ni mingi. Fanya basi yo mambo virusi. Freestyle tu bila beat hapo, tu bila heartbeat.
Walizia
hapo bro. man wala hiki ni ukweli.
Big up. Wow. Buda.
Kweli wewe ni virusi.
Hata nikwambie kitu moja man. Hiki tu anasema gati bro, virusi mbaya. Okay, mimi hadi saa hizi wallahi kila mtu anajoga tu. Ule boy fulani virusi mbaya mwenye aliwaga pale HBR. Nini sasa, sikizeni. Wao mnaliwa HBR ndio anauga pia hapa saa hizi manze. Hii ni kitu yenye iko. Hii ni kitu yenye ni inbuilt manze na ni personal na tumekaa mtu kuprove manze. Tumesema tick. Manze virusi mbaya kuna vile manze wewe ni virusi mbaya. Hata nikwambie kitu moja. Mimi naweza sema kitu simple. Wewe as virusi mbaya kuna wasee wengi umeinspire. Kuna wasee wengi umechanua, wengi umeparana tu nao like wamekama hata kama mjafanya collab. Umemit nao ukawachanua 1 2 1 2, si ni kweli?
Wengi
tusiwataje but wako na get.
Yeah,
so wewe manze, mimi nazidi tu kusema wewe ni legend. Na utazidi kukua legend. First of all, kukubali kubonga na sisi. Inaonesha wewe ni legend. Safi. So, ndakuuliza swali moja. Okay, kuna mmoja wangu atakuuliza swali moja. Nadhani tukimalizia.
Aye, virusi ni aje?
Poa
sana bro. Vinaitwa Losing Brains bana. Bana, unaonaga venye wasau sema tuli grow up tukisikiza huu artist fulani . Maze mi no lie, maze tuli grow tukisikiza virusi mbaya, unacheki?
I'm humble
bro. Bana, alafu kuna swali nataka kukuuliza. As in, weka artist pale umefika sahi, una root for which artist, like kako co-sign, like ni which upcoming artist wanakubamba bana na una wish like waendele fit hivo. Sasa unajua kuna ile like piki yako, kuna ile
kategoria yako wewe unaona yenye u boys anafaa.
Ni kaa tu kuwapiga tu shout out bana.
Sawa, wewe unaweza search mtaiko kwa manda flako. Jana jangori sana.
Safi bro.
Manze ndio anafaa tumsikize kutoka from the nini the album itself. Nitaka mtaiko.
Manda flako hapo kuna mtu kama Black Hand.
Iko wapi, iko Facebook? Majambo zinafanywa. Mimi nakwambia wewe, kwanza wewe umeonekana kwa video mingi na nikiona tu wewe ukienda kwanza, wewe ni mse wewe ukifika tu mahali nikaona una bless, ndio? Kuna video kadhaa mwanzo umeonekana, kuna wasanii pia wako hapo kwa ground pia, mse kaa 00 tumekuona mmoja na naye sana. na si hata atakitoa zimenishika hata before way back kuna Cypher tuliona mlifanya Cypher kale na 00 alikuwa
Yeah,
so inamaanisha kuna connection pia yako umebuild ska as in wase tu wengi mnajuana from ground hadi msaizi malimko si ni kweli?
Yeah,
so no maana tunaambia wasanii as long as wase wako na talent wengi hapa nje na wanaweza kuwa nakosa hard work ama je virusi? So kitu wenye tunazambia wasanii wenye wako hapa kwa ground first of all tafuta connection juana na wase. Ujuana na wase, ukisha juana na wase, saa wewe personali ndo utajua hawa si watakusaidia aje, una get? Ndo mwana nukuwa nambia ama boy, that means hizi kitu na do ini first of all tuna build connection, tunajuana, hata kama ni in form of kibiashara, sindio? But tukipada na saa kwa ground, tutaendelea ku build more connection, au sio? Kuna maboys wanangangana hapa inje, kuna boy wanaitua TTG, wanani wapo tu namba 8 Twice the gang wametoa ngoma ilikuwa inaitwa Patek Philippe. Kuna tena maboys tu recently wa kutoka Gedo. Wanaitwa South Kamati walifanya ngoma inaitwa Mochoka but imefanywa kama drill.
Mochoka.
Wana maboys tu wamerecord pia studio tu fulani huko Kibich. So mimi tutaduaje, mimi nitakusukumia ma link. Hao ni wasomi tutumbua sana. Wanasema mtani 45 radio manze virusi akikama hapo make sure virusi ameangalia link yetu asikize ngoma yetu. Hata kama si collab kuna vile mtachanuana, si ndio?
Tutumia link ina noma.
Aina ngori. So no, nikisema hivyo manze kuna time yetu kuna vile imeanza ku dead. Na on love tulikuwa tunabonga na virusi mbaya. So virusi mbaya immediately utatuambia tu handles zako.
Virusi mbaya Kigera IG.
Virusi mbaya
Kigera IG. Virusi mbaya Kigera Twitter. Virusi mbaya YouTube. Kalizo yeye virusi mbaya kwenye jina ni zote jina IG family kwa kama ngoma kwa album.
Wazi. Yeah, ziko mob tumeziona. Yeah, so listener, umenye umesikiza virusi mbaya. Amesema vitu mob ameopen up, amesupport motive yetu. Virusi mbaya, thanks a lot kwa kufika kwa kubonga na sisi.
Shukrani.
Tutachapiana zaidi. Safi.
Sawa.
Kwa na siku njema bro. Wazi.
We. Ferran umesikia virusi?
Lakini hiyo virusi mbaya ako serious sana. Ako serious sana bwana.
You know one thing. One thing about the guy, you fans maze ni manyoka si fans actually. Kuna wale mo fans in denial eh. You continue sleeping on us eh. First show tulikuwa na nani?
Tunji tu Tunji
una good eh una tunaongea distract.
Tulikuwa na Vicmas.
Yo
washa virusi. This is just a new podcast. This is just a new show, eh? Waendelea kulala. Tukiomoka. Tutakuwa
tumechomoka.
Inasema ngoa unavuta shuka wenzako wakirauka.
Cheki bro, elongo mwako. Pasha. But then ni kweli okay.
Okay, so tumesikia virusi. Na personal amegia kutujenga kama mayot. So Feron,
Nambie voke mistari.
Tungependa utu take through the points zenye aliongelelea.
Jumimi mazena za minu nilikuwa kachopi bana. Mie kutu wa point zuku wa mako akili kala. So heta neza kujichocha. Sikiza. Virusi mbaya ni mse mtru sana. Ndata ifike point enye hadi tumemanage kumuleta hapa. Ndio?
Yeah,
very humble man. Tumesikiza dikto wako kuzungumza kwake. Na ni mzo anaongea tu points pekee. So virusi mbaya ni muziki anapika. Ona get. Amekaa chini akaona hata ni wape test tofauti. Wakafanya tape. A mixtape. Na Wood Baba. Unajua Wood Baba kweli wewe?
Wood Baba namjua.
Unajua Wood Baba loser?
Nimechikiwa msee.
Wood Baba pia ni one of the wasio mika tu hapa chini kwa ground. Na ni msee mwenye amepiga issue bili for years, si ndio? So ameleta test fulani tu different mixture ya kijaka. alafu virusi punchline junkie ametupea zile design zake za Sheng. Sasa amechafua meza na
amechafua meza
na amechafua ai amechafua afu sawa yeah so
ati kajanje alijifanya kajanje eh wacha tu
usimamie akakuloka tenje
akakuloka tenje
bro hata kabla tuendelee so tutakuwa tunasema tu kitu simple Zimbabwe support motive yetu.
True
that. Leo tulikuwa tunasema kuhusu people should avoid. Mm-hmm. People should not avoid. Ni kweli?
Yeah.
Yeye mwenyewe amesema au ni wasiwako sagi. And you get.
Kweli.
Yaani kwa hii maisha, lose and do. Where, as long as hata kama una do nini. Tuongelea that history. Kuna mse uto kuna tubu kwa ground. Atakuwa hata mtu wa kujenga stima. Sindio?
Yeah. Mm.
Hakuna mse atakuwa kama, oh Buddha, ukipanda hii mki uta dead, utapigwa shock. So as in, wasekao pia ya li kama kapatana nao. Una get?
Yeah.
Yeah man.
Ni mse mwenye nataka kuset life yako hivi. Na kumbe, wanataka life yako kae. In another way. Sindio?
Mm-hmm.
Yeah, so simply kitu wenye minta sema ni, wewe msikilizaji, kama kuna watu kama hao na bado uko nao to like avoid them because obviously life yako itaikuwa mahali kama mse mwingine ndio ana force kwenye unafaa kuona do wewe mwenyewe unafaa yeah.
You cannot move on if you don't cut off some people unanipata
avoid those people when you kusaidia hawezi kujenga
na wewe kwetu mahali bro na wewe kwetu mahali those people eh na kama imeingiana siko nimepata okay I took on a memo, but yeah, avoid those people. Mm. Big up for Cardinali with the yeah. LCO.
Victims of madness by the way, it's out.
Yeah, kuna boys wangu, anaitwa Alan Agunda.
Yeah.
Alan Agunda kuna kampuni hapo manzei inaitwa Code Event.
Mm-hmm.
Code Event.
This is a Code Event, ni wasi wakona wana deal na story za events.
Yeah.
Wana ukitaka huko na wedding, huko na graduation ceremony, huko na kitu yote, nataka kupiga kasherehe, sindio? Nataka crowd ingine massive.
Yeah.
Watakupea speakers, microphone, wakona DJ, na get, wakona equipment, zote, delights and everything. So, hiyo ndo shughuli yenye Code Events wanafanya.
Yeah, man.
Yeah, so leo
tuko leo wasani bro.
La
wasani.
Wasani?
Hawakupei wasani.
Wanakupea wasani. Bro, mbona kwa deep bro? Okay, so manze leo tunabonga na napenda vile tunabonga sio eh.
Ndio bana.
Kitu mimi nimependa sana na station yetu. Na bongo una open up una sema vile una feel si ndio so straight tulikuwa tunaongelea kuhusu si wako events wako pale Instagram ndo kwa search
code you can follow them
yeah na said nimelambishwa kitu na Alan
au sure
utakufisha ana nikilambishwa kwani ninaweza kataa
kwani nini
that's a story for another day au sio
yeah
so what are watu mnaweza piga shughuli au sio?
Yeah man.
Yeah, what can we start?
Chuck, chuck.
And about being supportive.
Mhm. Mwongele wewe nimekuwa na mwongele sana kuhusu
sasa.
Yeah, supportive.
Kuna ngoma mpya like a new track Twice the Gang.
Yeah.
Take Philippe. Wazee go run up those numbers eh?
Mhm.
Na bado keep watching Mochoka.
Yeah, mtazama mbuzi alifanya Mochoka. Hiyo ngoma ilikuwa kali.
Ilikuwa kali.
Kwanza Gamestar alikuwa anatingiza kiuno hapo. Haiko lingala bro.
Johnny dance style tulienda huko India.
Ndio nilipo.
Nilipo.
Wale wanachukua superstar na mekanise.
Hiyo ngoma mbona is hit.
Kila place.
Lola
kama kila place kumboka bro.
Ni kumboka bro.
Uja magari gari likimefunguka hiyo ni ya nyuma hiyo boot. Okay, mstari ametoka hapo na kaja na kabag fulani na mashade.
Kama kweli yenyewe mimi mse flyer niuliza na expect nipasia mistari ya him.
Eh bana, tulikuwa tunadhani wewe ni yake.
Wapi? Vixen, main Vixen kwa ile video manzo.
Buda linua mkono ile ndo na gabila wasa wala wasa box ni na mkono. Alinua mkono na anakula ngoma na tikiza kiuno na shinda.
Gangster.
OG. Rada gani?
Eh ni ku nice. So msikilizaji utapata ile ngoma pale YouTube. Inaitwa Mochoka. Na ukirun up the numbers pia utakuwa umejengea the artist pale umewa motivate au sio?
Yeah, na unakumbuka vocal mistari? Tulisema tu kitu simple hata pale kwa nini yetu ukiangalia tu kuhusu Mtani 45 Radio. Sisi show yetu na deal na art.
Art. Anything artistic man.
Any type of art. Sikia vile nimeongelea.
Yeah.
Yeah, na mostly tutakuwa tuna incorporate, tutakuwa tunabonga na creatives kadhaa kadhaa, si ndio?
Yeah man.
Yeah, na watakuwa na kama wanatuchanua mbili tatu, si ndio? Ndio maana audience wetu, either your person wants to be an artist ama una practice any type of art, si ndio? Upate skills, ujanja. What you should do and what you should not do, si ndio? Okay, mstari.
True that.
Yeah, so audience, wewe msikilizaji. Weka comment. Zungumza manze, sema tu sema nini umelearn, umegat. Kama tumesema kitu mbaya, hata sisi turekebisha juu. Kama kawa sisi bado tunakaribisha
na tunarekebisha.
Tunarekebisha pia sisi tumekubali kurekebishwa. Kurekebishwa. Yo man. So that funge shughuli.
It's been a pleasure being with you, our dear listeners. And it has been pia a pleasure kuongea na virusi mbaya. Tumeshukuru amechukua simu yetu.
Kuni ilikuwa
kwa na past experience.
Kwa nani ulipigia kakataa kushika simu?
Nimepigia fulani pale, wacha nisimtaje, lakini
ulikuwa unataka collab au ulikuwa unataka nini?
Ulikuwa unataka show.
Ulikuwa unataka show. Upewe show ama umpe show?
Nimpe show.
Uliko event organizer in short.
Alafu
bado wewe sasa ndo unaharibu.
Ninaambia anga msinione hivi
mwaibia moja. Ile namba imewekwa pale kwa nini? Kwa Instagram.
Hiyo ndio nilileta.
Call me. Kama mimi niko na pake na kujanga huyo msanii apige shughuli, si ndio?
Yeah.
Alafu umemdungia. Wewe ulimdungia?
Nilimdungia.
Eh, sasa alafu umdungie. Dude. Kwani nzi gani kwa hapa kwa simu? Hakuna akushika simu.
Akushika simu.
Wewe unafikiria wewe utasema aje?
Nitasema
We move.
Wanasema gasi kuepo. Lagi
alipo.
So usipigiwe namba uone 07 hivi. Baki hii namba sijasave kwa simu yangu. Uko utan down deal ya karibu mamilioni ama kapasio wao sio?
Like with all that done and said. So love.
Kisichokuwa kilicho na mwanzo
lazima kikuwe na mwisho. Tunasema God is good
all the time. God is good and that is nature.
Tunasema Chronicles.
You know that.
Mtani 45 Radio.
Yeah.
Sensation.
So tunasema tu hivi personally.
Yeah.
Umetusikiza, umechukua time yako ukitusikiza, si ndio? Kitu mibagi ni kwenda kwa handles zetu tujue zaidi, si ndio?
Yeah.
Unaweza kutucontact, namba inakoga pale juu kwa handles zetu. In case unataka ku advertise na sisi. We there
man.
Yeah, Mtani 45 Radio.
Au ndio. Tupatane.
Another time with another artist and another episode.
Yeah man.
With another vibe.
Mtani 45 Radio. Yo, chai chill mtaani, pale maskani. Auna form tu umebanga iza. Auna kakitu lakini I, Iza, bro, Joe, Skiza. Mtani 45 Radio.
Hey bro, checky, stories imeweza. Good nayo, nikao kondani ya impreza. Na manze tips ni kibao if you want to impress her.
Mtani 45 Radio.
Mtani 45 Radio.